rukundo ngukunda ndetse nakuganirire dore subariraranze kandi umunsi ukikibu akira nagatebe maze twicarireho shuwa mwana ngaho twari turi za teri kigabiro kizajya kinyibutsa uko twahuye ubwa mbere njyewe nari ndi mu nzira niyemeje gutembera izuba riranyica ngo inyota yendaga kumusaza
mbere y'amasaha kujya nashakaga kujya mbona igiti cyiza cyane niruka nkayibana ngo
nakigeze iruhande nakigiye mu mashami nagira kumva akayaga no gutuza ku mutima njya nirangamiye indabyo mbona umuntu arahagaze ahasoroma uturabyo maze agupfumbata mu ntoki ariko nawe izuba rya rijya mu menyo umutwe azaga na cya giti caratazi ko nkirimo izuba riranyica ngo inyota yendaga kumusaza mbere y'amaso kurya nashakaga kujya mbona igiti cyiza cyane niruka nkanyiganamo nakigeze iruhande nakigiye mu mashami
nagira kumva akayaga no gutuza ku mutima
kizajya kinyibutsa
ko twahuye ubwa mbere
ngakimara kwicara shinduka reba mu mashami akinyibuka nyutiye kumanuka namushuje ngira ni witwa nde wa mukobwa we
njye ni tw'umutesi uw'imana iduhaye ubu
aho twari turi
nzatera ikigabiro
kizajya kinyibutsa
uko twahuye ubwa mbere
ngo umukunzi w'umutesi kigira ino nkubwire kigira urukundo ngukunda ndetse nakuganirire n'umunsi ukikibu akira n'agatebe maze twicarireho shuwa mwana aho twari turi za teri kigabiro kizajya kinyibutsa uko twahuye ubwa mbere njye nirangamiye indabyo mbona umuntu arahagaze ahasoroma uturabyo maze adupfumbata mu ntoki ariko nawe izuba ryari ryamumenye umutwe azaga na cya giti cyaratazi ko nyine